nawatere joyi yamde ne ƴaɓɓore min taje capanɗe tati studio suman amadou kettinɗo kibaruji mawɗe fulfulde omar hamado masinaji moustapha ayouba nanni so ƴewama hitande hikkande dina rawani harto toɓo ɗon ɗum ɓeydake sanne ɗo enne nder leydi meɗen niger yeru no sarusi kawjiɗo fille eton ndiyele e kendule leydi on famminiri nanni e jahanto enɗa zender to fedde ɓiɓɓe leydi zender gon cigili wallirde nimɓe ɓe bononde ndiya hewti yewtere men pindino hannde yartana ena diifa to nano to filla kufune boɗejo ɗoɓe mbita dara le leñol bere beriɓe ɗum woni mana kodi jamirtema mbiyen ni hikka o nder leydi niger fuu no foti ɗum toɓama fa hese yeru no ardiɗo sarus kawjiɗo fille eton ndiyele e kendure mo leydi on wiri ɗum nder tawi kaaki muɗum seƴƴewama ni hitande hikka nde dina rawanin duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e tati harto hetterɗe ndiyan ɗon ɗum ɓeydo raket do capanɗe joyi ko watto keme joyi e capanɗe joyi e terɗe ndiyan kaccellu lawan gabtiya nani ko wina fiisa adam
hikka ko hayɗini faa warde capanɗe tati e go'o leru ut hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e nayyi nder miriya siire gara gumsa e terde millimétre ujunere e hemre e capanɗe jeetati e jeɗɗi toɓa junju kandu millimétre keme jeenayi e capanɗe tati e joyi cibiri du ci hikka e terde millimétre keme jeɗɗi e capanɗe jeegom e jeɗɗi ka en toɓat région do sou maraɗi e zender ka en ɓura toɓede ndenno gaya kan toɓeteno sanne nde en daari du de reedu leydi niger waɗi nokkuje ɓurɗe gaya toɓo toɓole gaɗaɗe ɗe enden ɗe ɗum milaki abada waɗa nde en daari sembe lowru hannden yartake leydi niger naati leydi libi ko waɗaki du baade worren ɗum du saabi ɗum yaran du yeeso e toɓude leydi niger di enden nder lewru septembre
en kotan diifa to atalata bittiɗo woni nder région on comité cingaɗo gam hawjade bonondaji ndiyam gaɗɗi waɗi hawride muɗum hollude dima ɗi bonondaji kettine nane ko commandant Omar Hamani ardiɗo o sarusi nder région on fammini bandimi mani Moussa
6882
joy en ɓaale ujunaji jeegom e keme jeetati e capanɗe jeetato e ɗiɗo bonondaji diyele ɗe enda kewti memi du himɓe waɗaɓe ujunaji capanɗe joyi e keme nayo e capanɗe tato cuuɗi ujunaji jeegom e keme jeegom e capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi ka en caami ko wela ɓerne himɓe jeɗɗo maayi sappo e jeegom barmi hectare uji ruggaji maaro ka en du nayi diyele ɗe enden ñaami min ƴami pelle balliroje ɗe enden gatta junngo département ji ɗi enden funti région on enden ɗum heɓa ko ɗum walliri himɓe majji misali in gurdi barowa boso nokkuje ɗe enden funti diyele no wawi ñamude
en jahan ayaru nder région Tillaberi to mbiyen Hamidou Momini secrétaire général sud préfecture kesso on o waɗi jahangal hawtade e laamiɗo leydi ɗon soogeji kawjiɗo filla ndenago kamɓe nimɓe sarusi balliroɓe nimɓe dow ko yawi darude nokkuje to ɗi bonondaji ndiyan gaɗi to o watti dande yaade ɓiɓɓe wuro piito dabareji to irɗu e bandum heɓu e mu'en kasi Abdoulaye Mamoudou no foti
yimɓe gaɗi sa'a sanne gam ndiyele toɓaɗe ɗe enden ni jeehi nokkuje kewɗe no weyti subaka min ƴami jo wuuro o to no fii ndiyele ɗe enden gaɗi o wii ndiyele ɗe enden kadi himɓe wurtade gam iɗe tawa dow laabi ɗi enden jammi wii o wi'a e cuuɗi mumɓen ndiyele ɗe naati fuu duruwa ɓurto cuuɗi ɗi enden dow ko yaawi dow to ndiyam tokkira yimɓe gari ñiɓude cuuɗi mumɗen ndenne tilay ɗan tokkira toon yewtude yettore allah yonki ɗiwayi amma bonnereji kay
gaɗi
coƴitoɗen nder région zender to mbiya nder jeɗɗire nde ɓiɓɓe wuro ton hewɓe donki nokkuje mumen to natta gam batte allah e bonondaji ndiyam gaɗɗi ton ɓe du jarama nder janguirɗe l'école jippinede ɗum waɗi ko mbi'en fedde région darinde dow ballaga fuɗɗi no yeddana ɓeynimɓe ñamdu kettinanen ko madame trewere assamaw bachar famine ali keta ilou zender
tous ceux qui ont des
maisons. Fo be diya nyam baali mukbe e be tawa der jangirde lokol e be joodi no han du waddana be balla ba nyamdu sedda no joon men puddiri sedda ko men godi meden eela godube bawde nangana men meden defa nyamdu meden cennana himbe be der hubere zender wadan jangirde sappo de himbe be diya nyam baali mukbe no tawa der majje no joodi men bawta meden gaddani be balla minenta sayni men cuba jangirde woyre yaade didi kenga men puddi sakuru maro woyru men defi me cennani be hanne du men defal men jaara meden gatti tammude ko himbe tawraabe bawde e nangana men no haani du dun joqina pelle der jangirde fu dun defa nyiri dun sennana himbe be
pour distribuer à ces sinistrés
en garta der département mo tesawa région maradi to hitande hikande e hisabu mabbe be ngi ko dimma jonte pabbe buyi take sanedina ko rawani duubi ujunaji didi e nogay e tati dum doni bi en yeruno docteur lawali arzika mawdo doctorom der doctoro tesawa famineri ko sabimbini dum woni gam batte alle e bawde ciowade no hisinde ni be ona wala musa sala yewtide mak
musa kan
harko darta pabbe hikka seni men bi e tore alla killa ko dun sennanta himbe idu wadda ko irna sanne noodi du safareji idu sennanta sukaabe gan hisinde be e pabbe noodi du pirtor ko e ko dun wadani himbe har fi laban rooni tawra e pabbe sukaabe mawbe e rewbe chawbe dimma mabbe no wada ujunaje hemre e sappo e ko deki hikka du me kebi tawraabe nyaw pabbe ujunaje lasoji nay e jeego de en dari dimma kebaka hikka fotay ba e feccere dimma ko dun hebi rooni rooni hemre e sappo e jeetato mai dalila nyaw pabbe hikka du lasoji dido e go'o kan en mai ummaade daro illa hunne waray e mudum no buri faadu yotto e joomu
yakahi akati ya himagani
gam durwi didde e nyaw mbi'etengu menen zitto boylow daade do ende de leedi meede Niger wadi ko gomnanti on aadi yaade yeso wurtinoide kural tufirtengal nimbe ko hisinta ona walla dum doni mbi'en tawa kana der lawol nde fedde leede duniyar hawjinde cellal bibbe adamaabe der Niger sigilino battu do der gallu nyame dum sabe ko be leedi Niger no anni wattude jawdi ko jojjinta o sigila nanni biyan gambatte alla e tajol laabi lore ko juole chabimbini dun wadi ko nokuje to deme kali jeje ngatte der mo kepta ko yeje ton der region Agadez dun doni sabi ko albacce cede mum beedi e ngala dolube sanne Ahmed Uwa goto tawadun del dental fedde wadobe deme kali jeje Agadez nani ko Musa mam
handen do enden region Ayir albacci amin fu bendi fudu misali no kuje urde wadade wobbe no gidi do fude albacci mu en warde Agadez sonnude de amma lore walade adowa arede enden wadde Agadez diele to baama sanne taji labi din handen botoru albacci ujunaji didi e kemi jeetati no yaade ujunaji tati denne seni himbe kedum wobbe diele ba dilidi ko do fidum e do fay bendu daru gan diele no gada debe do fidu fu diele den enden nyolna albacci de
parler aux éléments des
nani ko burta moteje keme joyi e loreji hemre hautade asafareji kambe woni ko teta der ndeje dire yaade to orgal bi e tengal saron kasa kenga woni ko hokkobe habaruji nodda hollede de are Abdurrahman Mohamed ardido o sarusi der region Agadez nani ko Musa Mamadomaj
min nangi loreji gadandi ya hawartaji himbe he are mu hemre e sapu e tati motoje du de koyde tati kanje laso e joyi motoje ko e didi keme jo e chapande jo e jeego tonoji gasoil hemre e sapu e jeetati tonoji essence chapande jo e jeetati dynamite are bonde puttoje gotoji mu en jeetti sigari cartouche mu chapande jeetati e jeetti cartouche royal cartouche mu laso e jeetati bon cartouche mu jeetati shisha cartouche mu jeetti sigari oris cartouche laso e joyi pali mawdi mercure sinador lotude cede kandu pali jeego nangi safari sirdek kartoji mu chapande jeegom e jeetti sur flox pakeji mu chapande tati safareji iris kewdi min nangi e lawol gol ende
nani mbiyen gam sigilade moƴƴina fondita golle waɗoɓe koccol jamɗe ko wiite bola ɗum waɗi ko syndicat waɗoɓe ngal gollal ittaniɓe toggoje mabɓe halal koɓe gattata ɗum dumi mbiyen nder wakkati ko dum hisano ndara bibbe wuroobe hewbe nde jiibe gartirtana na gere mabbe wuybe mutari elaju umoru horejo o syndicat nani ko wi gidi adoraman
e hakika nan
ko sabi min cigili gattaaki to goy koy kan woni guikale e golle hirnyereji gono gonano gade der chakan tarare den fudu misali koccobe jande e ko nandi titta no gadda no chonna himbe no gara no boyto do mabbe sanne wobbe no bi'a dambule cuudi mu itta dundu sabi ko min cigili min pondita gollal amin gal enden min adake du yeso lamido ko arabu jade fu min codataade denidu min gi'i gujjo min jabata min cuttan jom cukabe gon nangi damo are guika min jaribe min gattoyi der juude sogeji to goy amin koy kam min kokki e min golli ditta to gore fu no wodi lambam derne gadudo janande waddi sonnato amin fu ni andita moyno
nani bien kengani e der talkuru windandu hollede nimbe gouvernement leydi Niger wobbe ministre kawjido fila gollobe gomnanti anniyake yaade yeso yarude nimbe ministre uje den der gollirde gomnanti gere fudu der no kujeto be gollobe bura haajeje dum doni wadi kombi en no wodi sababu majum gam dum heba famude dimma njobdi gollobe yerdini no ministre on faminiri o wi dun do fu no tawa der hollude bawde sembidde golle dum o sigila duni bi en gam gomnanti hebano ko tatabe be gollobe golliri no haniri en wodiri sangarte e yewtere meden pindinol to jaten to endan difa der filla fina tawa bere beribe no wodi ko be biita dara kufineje bodeje de noni lati warbe no gatta dum dum do bi e der wakkatiji batuji dewle na ko nandi emum gidi adurrahman bande min famini min dum e hen dum tawana alinyali famtini
Ufunere wadere indirane darade ufunere no wadirane garaji lobbi lede laro buube ufunere de enden sanyete yude wadde do enden chakantaraje meden do lady Niger himbe difa lady mum uri wattade ufunere de enden hanono abana tele jong andal do fina tawa lady beriberi be haliri
Jangula intuition
Kufune bodejo no wodi manamun juwana der leede larabube Libi e Tunisi wodi bereberire asili mudun juwana e larabube ganno wodi mama bereberibe biitedo Tuba ngado konuli kewdi leede larabube amma gattol kufune bodejo Saimane e mane laamibe ngattanno dum sebenja batuji ko julde jewa ndara du laamibe Tubal be Nigeria fu kanje be ngattata amma handen ko duniyaru wayli dum kebudo fu no wattan irma jenino
himbe gon no gatto hufunere de enden gam hollude ka en kejuri fudu misali wakkati dewle lamru e ko nandi titta nani ko wobbe mabbe bi'i
ina sadara
mido watta kufune biitedo dara kufune non godudo darja sanne de mi watti dum ko garmi der jama'are jido kam funa teddina gatto do dum do no fama juwi e sudu maundu dara o kufune non mo hana kebudo fu wattata dum
baka
ina sadara so sema kai
mido watta dara semido ya misali dewgal lamru ma hawri ndeji nde wattinde ko jami le nimbe mido nana beldum sanne wodi duube tejjina ka fende yeso lamido nido wattinde non o wita nido ittande
talike be teka cireba
denno dara oni sayni wan e wani de handen hufunere de enden no hi e neddo fu ganno wodi yaadine de enden no wodi duude yaadaki abba tela
akoy original kinshi akoy
no wodi lobbe der majje no wodi bonde den der lobbe den gere sa sodi do no wadante duubi sappo gere du watta hitande konay amma be ngara be ngada kufuneje lobbe den kade gadde tede to amin do godde majje no chonne buudi ujinaji tati nayi no wodi fainde ujinaji laso
dara hufunere de enden ni no fina tawa lady borno non amma handen himbe hewbe no gattode ganyaajo
awon take baro yimbe den tile dangal fulfulde kirtanta jahir
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy emen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobbang e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo joy
aljumaare fu batu joda kalen mo ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
asawe alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi niger